Amahubo 10 verse 1. Jehova umeleni kude na? Uzivihlelani ubuso ekhathini sokuhlupheka na? Verse 2. Ngokuqhosha komubo mpofu uyahlupheka, mababanje ngamacebo abawacebileyo. Verse 3. Ngoba umubo uyasigabisa ukufisa umphefumulo wakhe, nokhulazayo uyamvalelisa amdedele uJehova. Verse 4. Omubo uzikhukhumeza kobuso bakhe uthi, akanakulutho, akakho uNkulunkulu, injalo imicabango yakhe yonke. Verse 5. Izindlela zakhe ithembekile izikhathi zonke, izahlulelo zakho ziphakeme kakhulu kunokubona kwakhe, zonke izitha zakhe uyazidelela. Verse 6. Uthi enhlizweni yakhe, angiyukuzanyazanyiswa, izukulwane nezukulwane ngisoze ngehlelwa ingozi. Verse 7. Umlomo wakhe ugcwele isiqalekiso nenkohliso nobudlova, ngaphansi kolimi lwakhe kukhona ukwelelesa nokonakala. Verse 8. Uhlezi ezindaweni zokuqamekela zemizi, endaweni ezisithekileyo uyambulala ongenacala, amehlo akhe amhlwaya othithibeleyo. Verse 9. Endaweni esithekileyo uqamekela njengengonyama emphandini wayo, uhlomela kumbamba ohluphekileyo, uyambamba ohluphekileyo ngokumngenisa esihibeni sakhe. Verse 10. Uyanyonyoba, uyakhothama, abathithibeleyo baye ngamazipho akhe. Verse 11. Uthi enhlizweni yakhe, uNkulunkulu ukhohliwe, ubusithezile ubuso bakhe, akasoze wakubona nanini. Verse 12. Vuka Jehova uNkulunkulu, phakamisa isandla sakho, ungakhohlwa abahluphekileyo. Verse 13. Kungani ukuba mube adelele uNkulunkulu, athi enhlizweni yakhe, hayi kukunaka na? Verse 14. Ubonile wena ngokuba ukukhathazeka nokuhlupheka uyakubona wena ukuze ukubeke esandleni sakho. Othithibeleyo uyazinikela kuwe, wena ngumsizi wentandane. Verse 15. Yaphula ingalo yomubi, uphenyisise ububi besono ukuze ungabe usabufumana. Verse 16. UJehova inkosi kuze kube phakade naphakade, abezizwe bayachithwa emhlabeni wakhe. Verse 17. UJehova uyakuzwa ukulangazelela kwabamnene, uyaqinisa inhliziyo yabo, indlebe yakho uyibeka kubo. Verse 18. Uba wahlulele intandane nocindezelweyo, ukuze umuntu wasemhlabeni angabe sabanga uvalo.